was with me. I always used to pray. My prayer was I asked God to not to let the devil kill me out here while I was in the streets before I could get back. But I said, if you give me one more chance at life and music, I promise you, I'm going to shout you out and I'm going to testify and we're going to have a little church up in there.
Waking up, thanking God. Every day is feeling just like Sunday. Wifey fly by my side. Green light, everything's going my way. Riding clean, living dreams. Just left the barber and I'm feeling like Midas. Heard him say, give him praise. What's in the water got you acting like this? Ain't a day gone by that I don't try to thank the Lord up above. And if you wonder why I'm loving life, I'm close and I tell you what's up.
Listen,
ask me how I'm doing, I'm blessed. Yes,
I'm blessed.
Living every moment, no regrets. Smile up on my face, I'm like, oh, yes, I'm blessed. Yes, I'm blessed.
You know,
yes,
blessed.
Ask me how I'm doing, I'm blessed.
Yes, yes, blessed.
Living every moment, no regrets.
kalo falahi atu ki a tautoro si tau kapisinga, tau kainanga, hai tautoro tau mamatua. Ne mahani ke whanonong po kia whangi tau uletio, ke whanonong o ke hai tautoro leo tango tahana kai wha po inyono e whem, ki tau puimpong iua. Hanei kwa liu tango tu foki ilunga he porangi ki he mgaho puimpong inei. E tunga ni waha kwa hoko mai iai, makari le e tau aho ai nei, kai pulupulu ke mawhana. E ki e maroloi tau sienu ke lata me tau mumui whekwhikau. Niki o te whikaui ki mua hea toa ke hana mawhara, pesini kwa whai mgaho ai. Nā kai whiriwia e tau tōra, hau e whauru whikau kua mua ki lunga. E tau mua mui whaka whikau, he tau pungipungi ua, kai hanei kua riu taunga tu foki, tau tōra leo taunga ki he mga pungipungi. Nā kai nimu foki, whakamuna tuatu, ka whai whakaino hanga, si viviro mai, ki he hakua numela telefoni, utafano, poke, numela he kaina nei. Ki he lata ia mtau whakaino hanga, hā tau tōru, hā mtōru, ki he tau mga whawa po ki tau ka pisinga. Kai ki kua whaifikau kua amamana ki atu ki ai. Koe whanga tau tolu a whakahorang ke mga pungpongi ki he liong. Koe tua tau tolu a koe koe hama tolu eiki a hahilangi. Kau eki muhao ke mga pungpongi nei. Hako meiki ki ki liho whangifangi ha mautora tau mamui e ara mo e hiokioki ki he pūli pō mo e tau mamui kua rongona i e whakafouanga mai a koe e tua a ke pō kua kioki ai ki mou e marolo fou ki e lata ia mo e tonga hua ki e māme aho tonga kua mahani ki me whakafikau ki ai a mautoro ki he tahaho ma tahaho. Kau i fuki ki he tokonoanga, kua meki ke liu whakapuroa, leo taongo ki he mga pungpungi. Ki he lata ia mai hao kautu. Whakarataha fuki me tau whakairoanga, mai hao mautoro tau mamui whakakau, he whenonga nei. Whakamuina mai ku i atua nae ki he mga pungpungi nei, pieni mai hao atara mitake kua mamuna ki hao mautoro ki whanonga nonga ki hei. Whakarataha fōki mai hawa mūtō ni whanonongo mai ki a whangifangi ha mautōra tau mamaui ki a haere mawai e hawa whinangaro. Mawai mautōra e whakamaroroanga mai a koe atua piheni me takitakianga ki a hawa mautōra tau mamaui e whanong. Ki a ingo hawa Iesu Kiriso kua liongi atua i nei. Amen. Whanonongo e tau tōru ki taha a Leorolongo tō matutaki ki he tau kupu mai rati tui tapu koe toki tō ki rati mai mga pungpongi e vengaria luka vivehanga hongo fumarima tō e whahe kupu whakamua ke whakosu mai whahe kupu hongo fulu luka hongo fumarima tō e whahe kupu whakamua ke whakosu mai whahe kupu hongo fulu. Maria Luca veveanga hong fumarima tahake hong fulu vei pema e fahe kupulima ka moua si fua mai ai moe fia fia ka moua si fua mai ai moe fia fia. Pema e whakaveanga monatu mātou tōru ki pungipungi nei, kumi a ia nengaru. Kumi a ia nengaru. Kamata e ipo ki hawhangia i e tōi e weheanga nei, e tōi a loko weanga ufu marima, ko e tāra hangau ke e tau te rona. Pema e whai kuputaha me ua, kua whakatata mai ki a ia e tau te rona osi me tau tangata hala. Ke whanonga nongo kia ia. Si lo mai e te wharasai o me tau tohi kupu o pehangi, kua talia he tangata nai e tau tangata hara, kua kai whakarataha foki a ia mō lautoro. E furufurora foki e kamtaanga he tau kupu heiki, hako hawhangi a kia ia e hana whakafitu ianga mō e tau tangata hara he talahau ai e tau wharasei o me tau tuhi kupu. Tautanga, kwa lata ke, kwa naka i lata ke, kai mna kai, a Isu, kai eki kwa pehe Isu, kwa misia ia, kwa naka i lata ke, kai mna kai, a ia, whakarataha, moro tōru i tau te rona. Ka koe, tāraha ia, koe tāraha ia, kwa tōre tāra ki whakisima ia i, e tangata nengaru poke koroa nengaru tāra whakamua ngāu ki he niviki māmoe mui hāna tō māmoe tōtaha nengaru tāra ki uāki ngāu ki he mtu fini ni ngāru ai hāna peneonu ki tōrua ki ko he mtu tāni whanwhenonga i sahina ki tātaha i hāna tō tāma ki tau mtu ke. Whai kakano ni tarahau e Yesu e do whakatei nei ke iro ai he takoronga ni mumui atu kia ia e tuang hana tuang hana ko e misia ni e whakafano mai hana matua ke larulang ka lio ki mai ki hita mumui ka tau tulu ke whanei kohai kia ki ki tū ki ai hawhē mai he tau tāra tōru nei hawhē a tau tōru ai ki sia whewhē a koe mōu ki loto he tau tāra nei koe vanghau ki hai i tau kupu heiki ka muitua ke tuanga Isu koe hana tau kupu kua vanghau whakatoro ni a ia koe tangata mutaki a ia e tangata nakai whaihara i roi tau tū ka ko mea ki a ia ki hawhangi ato hana mui ki tau tangata angahara he talahau ai he tokolonga hei asi huhu o hea rau tōru asi huhu o hea rau tōru koe hā kua kaimana kai whakarataha ai a Isu mui tau tangata hara nei tangata mutaki a Isu koe hana kupu koe tangata mitaki pe mai whakaveanga kumia ia ni ngaro kumia ia aro tūru ni ngaro to te rona pe ka hae tarau e larurangi he mga hala iu te tangata hana aro tū kumia Isu aro tū ka kisikisi mai he tuanga he te wharasaio tarau he te wharasaio ko aro tūru koe tau tangata tututun nakai whihara tō tangata mutaki koe kūmina aro tōre tō tangata mutaki ei kūmina aro tōre tō tangata hāra ka kisikisi mai e tuanga he e tau te rona ei koe tō tangata anahara mūri aro tōre hako fōfō aro tōre tō tangata taha ki whakutu whono taha ki hāna ka tāpūru ua ki whakutu whono ua ki hāna ka tāpūru Koe mena ia nei whakavihia e to tangata Luturu, e to Teron. Koe tuanga e to tangata Teron na pēmaki to tangata afu. To tangata afu. Kua mungau whakatonu foki, kumi a ia tangaru. To tangata afu. Naka shosfia e mor tangata. Ka kisi kisi mai he tuanga he he reviki mamoi. Koe kumi e hana puno mamoi. Koe kumi mto fifine e hana tamusili. Koe fia fia he mto tani ha goliu mai a iene ngaro. Ta he hana tau whanau. Haia e tau tana whakatai ko kisi a e tau tolu. Ohuanga e maroro he atua haha e griso ke mai ki ki maua aloturu ni ngaru e wharo mangahu kua maua fuki atoturu ki i tuanga ni ngaru fuki atoturu ki he mahani he maui nei hako tau maroro sino ako to lave lave ko tupu whakaofo kihihi e tau kakano ka whakatetai mai ke waha sinā ke munga muka ke whakaririu e tūturu e tāra hiki mo e whakawahe ngai kako mai ke e tāra nei ke iriho whangifangi tau muna muna tuanga mo e mai ke foki haka muna unga au whakatona e tau kupu hiki ke kum, koe kum tangata, kumi he tō tangata te tō mamo e fōu. E kum he tō mamo e fōu, ne naka i tā nonofu ki roto e hana roto pā. Ke mai ke ke liu katoa toa ai e tō mumui, tunga, ne tu funga i e tangata ke kamtanga, kua katoa toa e mumui. Kaka mungahu ne kuno mena e atu tūru tūru atu tūpuna, fia kai a pāle a tāngu, fia putriki i tāia ewa, i tāngi e ngāta tō eka mua mō tō putriki, rore rore ai ni kāhera rurangi hoko mai ki aho nei, kai pi e kātu tūru, we hepe tō uru i, whanau mō āwha, whāwhi āwhi whanau tūru, we hepe tō uru, nā, hepe nā tō ua tā ua ni, ngā rana tō ua, i tō ua ni, kai nā kai, mitaki a tautoro ni kono nofu tuai i roto. Kako manako hiki ki mou he tokoronga ni naka i no nofu i rote hui fui maa moi. Ki mou e whakamuhianga he tua. Ki mou e mou i tukurangi. Ki mou e whakamaroanga i teo menu kwa roi roli ai. Hako e kakano hai e ne haere mai e tama. He tua ki rarurangi. Ki kumi tangata ni ngaru. Kumi aia ni naka ia hai aia loto pā. Mai naka mena ni mtaki ai kumi eiki hake hana marolo hanga hana ni ngohohua ngohohua ki alotoro nukua maeke ki maua poi hoko hitou tutuang ke eke mtu leviki maamoe ke rarurangi maeke aluturu ke whakamafana atu maeke ke kumkumi atu maeke ke lango matai mwe whakauru atu e lima mahi ngoa heiki ke lavio ke aluturu ni kwa ngaro ke he rarurangi tunga ni ne unhau atu ke mahani mwore atu e muka muka sinaka i muka muka i kumi. Hako e rarurangi nei, koe rarurangi fufuare nei tu funga iki. Longa tu mena mitaki, mena furufuare he mui. Fukatatai ki he tuhanga i kautui hatua. E hai ai tau mena ki mai longa he mui nei. Kako pihia ni. Nene pihia i e kariso. Ugara he kāmeana. Ki hu he puhe nila. Hana kakano, nakai muka muka i puhara ki kautu hi atua, haku shifiri anga i tangata. Kwe rongona anga i tangata, me hana filian refkau e tutoru a kotaria e atua tutoru e kirisu o moa e atua tutoru e kirisu me tikitaki kirisu a tutoru e taurima hana moe whakamangaro ia e a tutoru ta mumui me meke foki ke mumui atu a tutoru ke ia toka pisinga ufanongarongo mai ke mga pungpungi nā kai kunga hua ni e matua whakifikau e kūmi ia ni ngāru kai kunga hua ha tutoru osi ki tau tangata tapu tau tangata kua whakafuou ia tua e tau mumui ia mai ke foki a tutoru ki lakamatai me kūmi a tutoru ni ngāru ki maua he whakamuri nā ngā hea tua tua ni whakamuri nā ki e Yesu a tutoru ku maua e tutoru whakamuri anga mai ia ia pe mai foki maua e mui tūrani so ki tāra ki fia fiai tāra ki whakauia e tutoru ki maua hea tua tāra ki fia fiai e tutoru e whakaheki ki he whakarofarohi mea tua hako meki e ia ki e pehe mai mati ki a tautore pungi pungi nei hei hawhangi a ngai a e hako ara topa puku hai ko a ko na ngona ka na ngona nga fau pesi ni ko na tonga tau nā ka yosi kumi e atua ki a tautore a e a tautore ki ki e la ngona me do rotu fia fia tunga ni fia fia hei matua he liu kisia tahai hanu tu tamtani e kwa lewe fanfenonga ki he larurang ka kwa liu mai ki ka ino ha kwa lito hi he ta utaria ia te ngaro ki he ngoi matua me tama mo e rana tapu amen yonaba mai fra heki ki mua he tua ki he lolong
Fanoma, ah, my worry,
yeah,
hou se to tolu a ta poki angi mu he tua ki liongi. Wa ue ki hawa no tau fia fia i tua ki talia maturu mo i tokoronga ua ngaru i larulangi. Haku i furufuroa le larulangi ni ta fungasia. E koi, i rono foe maturu. E foru wa nimu. E hawa wahani mitaki me hawa of karafu. Mana ia, ilio ngia tuku ia tua, nei langa matai ki tau rata mana manatu. Toko longa hani ifiri manatu. Toko longa hani mamanaki. Toko longa ni talia. Ia eke mu taha i tau maa mua ki noto he hawa rata pa. Kau eki hi toko nawanga. Ano tūru ko meki, whanoko noko meki mga pungpung, mita pua ki whanataha ia mga tūru. I mua hao i tua. Iungi atu mai, māma hiau ni, whakamuina ki hiau a matangata. O whanua i ki tau whiko whikawanga, humahani ki ai. Naka ini mufoki, toko longa ko pihia, ki tau masa maskelea ki hihihi mui nei. Nau matai mai kua tua nei. Tau tutuanga ki heke, kono nofo lore lore e tamo mui. Ia mou e koe, me whakamaroa e koe. Tuku mai hawa kupu. Kumi ala koe e rau tolu ni ngaro, kumi ala tolu ni mase maskelea. Kumi ala tolu ni whakawehia e rau rangi. Kumi ala tolu kua liri, ki tau whari pui pui. Tuku ata whakanataha. E hama tolu liungi, nei whakanataha matu liungi. Ngaro ki tau loto. Ia ki ia mo poa manongi ki mua hao i tua. Ma ia mo tōra tau loto whakatako lalo. Amen. matutaki atu ki he hantu tūru tō whakaroanga mai mā mehau nei pieni mai hantu tūru tunga hua ke vātapu hei ka mua te muna tu whakaui ki he te munga whao ku meki te pwharataha te pwaki pwharataha ya tu tūru ya tapu ka mori atu a kui uhu mai te rahau kai tu tūru kui utaki he angai tūna tu whakaatu ki me whakaui ki mua he tua me te muna whakaarofa kua fuaki kau re mahaki ki te munga whao ku uhu mai te pwaki pwharataha tu tūru pieni ki tunga hua tu tūru he whae tapu ne mori atu hende ko hoko mehe wa hata pufu fuka muna tu atu e rongrongo hata tūru a fiafi hafi ono hane fuka mau kia ikale ngam taki ka mate am tahara ono hako pūri vave di ahone tu ahone ka moha hei tu rako fitaka fitai fuka ero ati kanata mea fiafi pieni me fono fiakono kau whakarataha atau tūru muna tu mai a fiafi hafi am tāora ono fono si a konu kau whakarataha atau tūru kua he kua taha tu mamato si a konu fiafi ala hi kisi atau tūru ke he whanoanga a fiafi koe whakakuanga whakamatawa tō liho whangi fōki he a fiafi tu roto he tapu nei ka mate am tāora ono ka mata he am tāora ono kwa whono Presbytery a te tōru he Northern Presbytery tō whakahoko he he a whaiumi a Pungpongi ka mate he hawhi mtaoro ngufuru ki he whare tapu e Manoskio St. John's e Manoskio St. John's hai he kouhala e whae hema ka hake ki Freaking hai he whae pulatu hai ngā ko hei te mamutosi a konu kwa ta lai fia fia fuke kai ka whakalataha e mga pungpungi haka mga pungpungi ni ato tōru tō mtu tia kono si osi ni mta kora maua osi ni kakre la e mātu taki mia ma tōru tō mtu whakawhikau mui hukui e kene sia ke ke Presbytery ke he fono tō whakawhi la he hawhi ona tōru ke hona tōru ke hawhi ona tōru pare la hawhi afi koe e hau tapu e tungu ni whamahani ka tō whakahoko e tapu whanau e mā ngā rufi a tōpia pungpung tapu whanau e mā ngā rufi a tōpia pungpung lingua whakairua fuke a tapu ne mori e whakahako fuke mtura mga ho tō mō matua e mā ngā rufi o whakairua atu ki tamu e tō whanau a fiofi ndao raono ki he tahe tō pokofaria e ka ina atu tūru i nitoni ai ha to tolu tu fai lo ang ya la ta me fai ta bunei so como na tu fuki ta mu tu fini go mu na ki o fe nong em ta i gutau e fai lo me tu to hingo yo si la ki mo to hingo mu puta ngat ki fai lo ha ki ni we ai ha to tolu puta ngat go mu na ki fai la ta ki fia fia ta si o tau tu e mda ka uri pinsea e ki ha to e ta mu tu fini ki he kalesia kilisiano niwe whakaroa me tau ingoa ki he amtoro tui kupu sino me moa ki mua e katoa kato fiha tau tolu ki whakaroa haki ki mutu hai e tau tolu tu whakaroa anga ma tu taki e whanakonongo ki tau long fia fia me tau tolu mutu hoko me mga ki ma vihi vihi ai ki ma vihi atuai a mau tolu he mga pungpungi nei whakaroa Mama, tamaila, ha.
falai pamu, ne falai e au ke leo aki a koe, koe a mana ki au, ke tapaki a koe, ke whakakolonga he liu, he pani, he pani e, he pani e. Ne manongi mai, ne falai pamu, ne falai e au ke leo aki a koe, koe a mana ki au, ke tapaki a koe, ke whakakolonga he liu. Falai e au ke leo aki a koe, koe a mana ki au, ke tapaki a koe, ke whakakolonga he liu, he pani, he pani e, he pani e. Koe haku sino nei, kua whakakaka, ke tunga moe sino he kalahi. Ke mase foki au, ke mase langa ua, ke he aho whakamui aki. Tofia inu, tofia kai, na kai whahia e tau loto. Koe whakausianga satani, ka ki whafomo e fue tau mata. Koe whakausianga satani, ka fomo e fue tau mata. Koe whakausianga ha satani, ka tuki fafomo e fue tau mata.
Ma ve ya tu ko mate ma ho ki fo si ato to le ta ho ke ma bun pong nei. Ma ve ya tu fo ki e ma nei ma ya mo to le ko ho ke ma bun pong ni. Tina mo fia na ni foli pienigo koni ma kan ma ve ya tu mo ni ne ho to li li ke fe le veia e fa hi te bu.
Fakatola si api liku. e pacifica. Watalawa iko ni ime ni ue. Toye wakoe kwe paratai sa jokulani.
Diversity, the cultural diversity, the many languages, and the enrichment through all the different cultures, religions, faiths. I think that's fascinating.
I love going for really early morning walks under the Harbour Bridge. I love being able to get in my car and in 40 minutes being in one of the most beautiful beaches in the world. I find it really hard to think of what's missing in Auckland. I think you're pushing it there. Don't be so cheeky.
The people of this country, people of Auckland especially, are very, very friendly, and that makes you feel you're living with your kith and kin.
I just love our community. It's a sparkling city.
Loving Auckland, our diverse city. 104.6 Planet FM.
than a box of paints. I'm frightened by the devil, but I'm drawn to those ones that ain't. I remember the time you told me, you said,